Vinkana nese swanza nyi come around, come around. Manya tindi mulunji wa come around. When you miss me, come around, come around. Kwatao, kwatao, nandi wakawakao. Boy, and you know that I love you, ni mkwano go. Nteka, nteka, lele, ndi mwaza weo. Baby, ubele sete kanso, enza chivugacho. Muluku wani na mkwano go. Mkwano go. Ngutele sanzi kulida urumu yo. Nina mkwano go. Nimuluku wani na mkwano go. Mkwano go. Ngutele sanzi kulida urumu yo. Nina mkwano go. Kwa jamanyo mkwano go. Niyo mkwano go. Kwe kunzi jamo bongo. Mkwano go. Mkwano go. Kwe kunzi samu loko. Sama love me again. Niwe kulaba kuo wiro teta. Omkwano kwe dina data. Mkusaba chimuka magena.
Matuli muka pinda kwe namba moja. Ila omkwano tuwe pamoja. Oma nizaga kugamba nila. Tuchikuli tuchikuli nila.
Nimulu kubwa nina mkwano kwa.
Omkwano kwa.
Ngutele sensi kulida urumu yo.
Nina mkwano kwa.
Nzijete mzana oba nzijete kulu. Udabi misana obu ndabi urigulu. Ebi sikali datu milabi nomulu. Wazikambula wandeka nilo kulu. Kati ntambula nino hulo mbulo mbulo mbulo. Nilo nisima hilo nineli mudo kulu. Abankwana balabanga kasa silo. Chifula vandesimu ya kuhiti kumachini. Matuli mukabila kwe namba moja. Ila umukwano tuwe pamoja. Oma nizaga kugamba nila.
Tuchikuli tuchikuli nila.
Nimulu kubwa nina mkwano kwa.
Mkwano kwa.
Ngutele sensi kulida urumu yo.
Nina mkwano kwa.
Nimulu kubwa nina mkwano kwa.
Mkwano kwa.
Ngutele sensi kulida urumu yo.
Nina mkwano kwa.
Yes, oh my Rafiki. Boss man.